government of Uganda. Where are you? Where are you?
Samare omwaka twagitaddemu amagezi, ebigambo banange kati byampuna. Amagezi amaganda twagasula w'abantawa. Social media tufudde balalu, osanga beepika nga manyi temuli. Facebook banange yatumala mumpulira ngenda. Osanga agamba yazimba kalina, bulaiki ne komenti ne tubuyiwa. Wabula banange okisanga Kampala mbala babafere. Abawala obugoya ne babwewola, ku Instagram laiki bazirina. Owa botika nonya chakulya abanti nkera. Wabula social media belobesa bubafala, sika teknoloji kweno social media, abantu basudde muyala. Wabula social media belobesa bubafala, sika teknoloji kweno social media, abantu basudde muyala. Waliwo n'emikwano egiyulikamu, ebifaananyi ebikanga eggwanga lwe biyitamu. Lwakuba ekitone tumanyi kimu, yadde abaana balina ebitone. Ani yali amanyi full figure, yekiyeeyita full figure. Government, where are you? Government, where are you? Baga emmotoka ne bazigula, ne sitiika ku NASA ne bazigula. Nakuteerako erinnya nakukakasa ddali nkwagala. Wobi waini ku booda kiri Kampala, ate ne muzeeyi ne bujo basanga Kampala. Naye Mukama nakusasira nga kusasira. Wabula social media belobesa bubafala, sika tekinoloji kweno social media, abantu basudde muyala. Wabula social media belobesa bubafala, sika tekinoloji kweno social media, abantu basudde muyala. Ashibaga kato tata kankubulire, amawulire gwe bwogafuna tugafulumye, naye tofuluma machukule. Bananga bagaga kwagalana, tunyumirwe temu nkuwo obucupa. Sibalimba ekwanga kwagalana, bilolaka tubileke, bibya fresh kidi ne dadi tubileke. Tubipowe tubipowe, bibya rema nomusawo we tubipowe. Ayese omani Rafiki ne ashibaga kato social media, wamaserekita kakubo kase social media.